M2YE Music. Are niva gai, niva mure dande.
Atura bago buzisa uri ni vagai Liva mure tane bo Liva mure tane Mafuna paru divesa Chwine neta ndo shukuta kai Ndo shukuta mure tane bo Ndo shukuta mure tane
Vari zwine ndeta sone vati zwona before Tingi vangwe vho mrepa vhono hutsa posho Tshifhinga tshoṱhe hu tshi vhibva nna ndi a bvisa ndosho Ende ndi nga pula trika vha yo zwiḓivha vha sho Vari ndi bva gai nda ri muledzani Vari ezwi no zwi guda gai nda ri muledzani Na nga ngomu tshiṱokisini vha soko ri muledzani
Vha tshi mbona vha khou vhona definition ya muledzani
Zwine nda ita ndi zwihulu nṋe ndi tambisa dzigulu Nga maanḓa kha sete fulu Black inga tsini kokokotsa na dzipulu Magenge a khou snaifa a ri daye na mafulu
Ndi bva muledzani vhona
Yeah This is for my hood Ufa mure dhani ni ashu thipa ndi mashudu Rani sa vihone fumura ni niri duri Nari chula rila nini ndi na zivu mangwa du Chibu ya randuri shkwa mashtara nga zinari Na makenga akasini ndi na jektu na pinari Pepe roto rari riapa ni isha mabari Ndi na mista toya ndoro koni toda nfanga thari
Na mosa todi toera makoshi Machero rafu chera bamblosi Riverside diploma na achosi Hapo mare ra presa black josi Badura bago buzisa Uri niva gai Niva mure tane bo Niva mure tane Wafuna baru divesa Chine neta ndo shukuta gai Ndo shukuta mure tane bo Ndo shukuta mure tane
Ndumbra kare ndi chigiruwa nga ba force Ndina DK husina ugoloza Kila na bosete bako todo nga chiposa Tanu ikadibuswa nga mshikazi na ba posa Rest in peace chigibenga na spekta Mure dhane bato churu ni respekta Rest in peace shumi na bangwe Zwa unwa zwi chifela rari chino zwa bangwe Nga foso sama boso gumani gai chili soso Hakipini ya ba funzi na mateka na John Rosso
Kyo kuskele me mukesa
Na mosto todo toera makoshi Machero rafu chera bamblosi Riverside diploma na achosi Hapo mare ra presa black josi Badura bago buzisa Uri ndiva gai Ndiva mure tane bo Ndiva mure tane Wafuna baru divesa Chwine neta ndo shukuta gai Ndo shukuta mure tane bo Ndo shukuta mure tane